It's another one tale for life. Asante San Entertainment, you know, Southern Crossings. One tale on the mix. Wake more than you talk. Nivela munga sinavale.
Nisingako yako baby, nifuna kutumine. Elo sifika na iwe wazimia. Why wazimia? Ukapena unanika kuwai.
Wala nibaisha na chikongo. Wala nibaisha na chikongo.
Sina bande, wiki more than you talk.